to disagree.
Uzige kwakira ibintu uko bije pe.
Hatred is a curse that does not affect the hated.
Wari urwango numufumo ubabaza ukwanga apana wowe yanga.
It only poisons the hater.
Ubabume uwo mufumo umeze nk'uburozi bumumunga.
Release a grudge as if it was poisoned.
Ujye mwihorera we wigire nkaho ntacu byagutwaye we bizamurya bimere nk'uburozi bumuzunga.
You are not falling down occasionally.
Nimbuta gushwa na buri kimwe cyose.
Just coasting.
Menya kumaze kumenya guhangana.
Regrets just lessons.
Ahubwo ubyigira misomo.
No worries.
Ntabwo cyangayikishwa n'ibi.
Just acceptance.
Ubwo ubyakira uko bije.
Expectations just.
Ntabwo ucitega ikintu ngo kiragenda gutya.
Gratitude.
Ahubwo ushimira uko byagenze.
It's too short.
Ubuzima ni bugufi.
We suffer more in imagination.
Ndetse nta rwo agakwiriye kububabazwa n'ibitekerezo byawe. Ahubwo akabikwiriye kubuhangana n'ukuri guhari.
Learn to say no without explanation.
Ika guhakana uhakanira umuntu nta bisobanuro bindi ugiye kurenzaho. Nimba ari oya yawe, wijya kumusobanurira impamvu umubwiye oya.
It's a one time offer.
Ubuzima ni ikintu uhabwa rimwe ni ikintu cyiza rimwe. Uzabukoresha neza. Ubundi uzareba ukuntu ibintu bizarangira. Cyo usabwa nta kindi ni ugufollowing iyo TikTok.